Ukizani utanikomoa, mimi bado hujanikomoa. Kazi ninafanya na bado nitatoboa, mimi na bado nitatoboa. Hawakosi wapo wenzangu na mie, ninacheka na wanataka nilie. Shida zao kwangu ni watatulie. Ewe Mungu Baba, naomba nijalie, na mipo siku fungu langu litulie. Mana wanachunga ni wenzangu na mie.
Ukipata kidogo shukuru, sema Mungu asante kwa kupata hiki hiki kidogo. Usikufuru wala usitoe mate kwenye hili ziki ziki.
Soto, 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 changa moto, 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 jua la moto, 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 kwenye riziki. Apa pitiki kwa chocho, 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 changa moto, 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 tunashindia mogo, 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 kwenye riziki. Hawakosi wapo wenzangu na mie, ninacheka na wanataka nilie. Shida zao kwangu ni watatulie. Ewe Mungu Baba, naomba nijalie, na mipo siku fungu langu litulie. Mana wanachunga ni wenzangu na mie.
Ukipata kidogo shukuru, sema Mungu asante kwa kupata hiki hiki kidogo. Usikufuru wala usitoe mate kwenye hili ziki ziki.